Wazee, fifika kabizi wabucha wazee, tule ujana tufiki uzee, pesi na tongozo kiwa domo zege. Kwa nema ya Bwana na ifunuliwe, mama mekaa vibaya siya chungulie. Wakubwa tunasema mtoto alali na pesa, ukichunguza mambo yangu takufa na presha. Inikosea kabla ujana msamaha na sametu, sifugi space, maisha yangu ni sherehe. Dunia duara, sishindani na ulipotoka, iyo haikomulewi Bwana, mwenyewe utachoka.
Haya, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Aya kama dia, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up.
Chini kwa chini nasema chini kwa chini,
chini.
Chini kwa chini wanangu, chini kwa chini,
chini.
Chini kwa chini nasema chini kwa chini,
chini.
Chini kwa chini wanangu, chini kwa chini,
chini.
Pereka chini wei subirie juu, maisha mazuri na bado sina makuu. Mtanuna, mwisho mtasusa, semenda tofari, mje kujenga ufa. Shida wote tunazo na bado tunabanjuka, tusha mtukana mamba na mto tunauvuka. Treni meanguka, pilo umepathuka, shajijuo na kipala unataka kusuka. Hizo chuki zako ni bure, uwezi kuwa mimi kafie mbere. Utakuwa wivu wengedere, tushazi changa changa njoture.
Haya, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Aya kama dia, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up.
Chini kwa chini nasema chini kwa chini,
chini.
Chini kwa chini wanangu, chini kwa chini,
chini.
Chini kwa chini nasema chini kwa chini,
chini.
Chini kwa chini wanangu, chini kwa chini,
chini.
Hizo chuki zako ni bure, uwezi kuwa mimi kafie mbere. Utakuwa wivu wengedere, tushazi changa changa njoture.
Take five now.